namhlanje kuseni bese ngicinga ngekuthuba lama ndithethi nge-enki ndingathethi ngeganja mna thetha ngofol thetha ngeflavor ndithetha ngee-coles unikilaite then alight irap
wipuffin pass lana sidila ngorizla sithethi ngehuka sithetha ngetshale wibuffikit iris emtshali asimoshi isikhathi sibhalelwa kunomeji right now crusha loo ntsango we get iri same time
one knock man is feeling so iry I mean that time man is scoop sona sicwele ipindi ey mameta kona mfethu sihleli kamnandi sipuffy hooker all the night gqiba sidli bunani
yemaji unthatha ground okwe pavement xa ngqibo roll joined you all that moment bangumbambeko I feel like stars cause ngicinga ndokwi ocean ikule ganja ndo attach I feel like ndiku slow motion
Nam fethu mina ngisuba ndiyankokhela but hey xa nditshaya iganja mathita niyabambeka zomgqibela umntu ethetha phaa kanti yena upha ubupha ambe phuma phaa gqiba athiva
lok sihamba nge-order attention new soldier isizikhona itshali khona kule odunga kopola just bring your chest ko Mr. T le with i-broke kuyawugofa soze ndifile lonely ndibambeke imarwan kadasnora
na ndikubetha ngepantras ayibandi yayisuka ngumkhenxa entanyeni andithexa xa soyitsalele emoneni uzibona sobanda so loo nto ungayifumana eganjeni yayisuka pha xelela ngethambo na
I'm a OG, G, I do, pressed with in Sally morning, get cup as he's 60 before I'm going to skill you. Who can defeat clan, the boy, it's all in God, it's shook on me, gila, and two, yeah, it's on a little, yeah, who fick on fink on the skir.
ELM, bincha, yako, ui, kubela, matamo, kya, kala, na, kwe, sako, ui, as, kweba, ne, shebo, hey, yazu, ti, ya, menzi, samana, lenta, angu, zo, fika, tai, konyi, we, jin, pupendi, mungu, pion.
Te, tela, paunga, we, likum, kabandre, blackout, ye, huku, zo, fika, zyoba, tendelele, ngalski, kwazi zendumbu busobuyumva like reverse buba back njengomqolo unqwatha kakhulu general epantras yabona emibono
ude wanefama yamazambane naloo nto siyayazi kaloku wena ungulukhala ngentiza kancane itshali so ngoku uzotshaya izambane uright up enkqayo okanye azithathi ekusethi uthi awubali
ayikho nje loo nto zamasuka asuka
ndiyauyahambi uyahambi loku mininye uzothaya ngamathambeja wena.